wako nipotoshe ni wapata ingine ni wajivu. Nimewaze peke ya amnipate kama tabia zilingani mbinguni moto kijani. Ndazindaje kutuzulia jamaa kwani kitu gani? Wako kama wangu kwanini umezema ate? Alafu mkipita mimi kwanini unatema mate? Mwingine nakukuta upo kwenye mudi nyingine, alafu yaya nakuja nakupa story nyingine. Wengine nanangane sana mimata natameana, sijipu nini wengine nakuaga ni wambea. Mtafalishwa kanga shauri anu, alafu mwanza kupita njani hala 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 katala. Mwanamke kupala babwe, niachie mie msera mgumu mwene kukanga mbuyu. Mine nshashinda niachie ni mwene meno ntafuni. Vigenga visaidi maneno ongeza bidi, mneza mkaitahidi hebu ongeza nongeza ni bidi. Ata mjaze guliela maneno siwa sikirizi ngo. Siwezi kumwacha kama ni mfuata nyambizi. Heti demu hako fire fire mara